Lunaku lwa kubiri mukulayiza ababaka mu Paalamenti ya Uganda ey'ekkumi n'ebbiri. We tujjidde ku mpewo nga ababaka 86 bakubye ebirayiro byabwe olwo bwe beegatta ku baalayira olunaku olwajjo baweza ababaka 27. Omukolo guno gwonna guli ku Paalamenti ku madaala era nga mubalayiziddwa enkya ya leero mwe muli ne munnamawulire Ivan Kyeyune agenda okukiikirira Nakasongola.
Ivan Kyeyune, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Ivan Kyeyune, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God.
Mbalala abalayidde mwe mubadde Haruna Kyeyune Kasolo w'ekyotera, Kiwanuka Abdalla w'emukono n'abalala abawerako.
I, Kiwanuka Abdalla, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah.
Cheers.